Hata Mungu lona isha blue sky. Mtoto mwenye adabu mtoto maarufu. Kwa kutoa mitani watu wana nikubali. Nafanya kazi yangu kwa kizuru nikubali. Sometime, wengine wakubali. Nakomba Mungu nisame kwa zizi zambi. Hey Mungu, inshallah, hala. Bifu Mungu sipi, sunafanya kazi mzuri. Wengine wakubali, sometime tuna lose mind. Sometime tunapanji kwa zizi ya zambi nyingi. Zambi ziko nyingi, zinajaza magania. Sipi kwa kunia, Mungu namba msama. Mungu msama. Heya. Wengine wanaishi, waishi kama ndege. Ufanya wa mazambi, waitambu wataka mazambi. Wengine wanalala mamalaya. Miskiki, ukima shwa upata awajubu. Madada njwa mitani, wanatua tama mimba. Wengine wanakunya madawa siyo tambua. Hela, Mungu tusamehe kwa mazambi. Hela blues, kaya mtoto mzuri mwana shima. Nakupa heshima, big up Mungu. Nikumbuka ulipo kufa msalabani kwa jila zambi. Nyumbani, sona fly. Nakuomba msamaha kwa kuomba msamaha. Hey Mungu nakuomba msamaha Jesus. Nakupuru lifo dai kwenye cross. Hala Mungu nakushukuru kwa kunipa pumzi na utukufu. Leo nasaka bila huzuni. Utukufu usifana changu sipaki kwa sababu milele. Milele mina mpaka mwisho wa dunia. Kila kitu nikifanya kisonga mbele. Sirudi nyuma mpaka wale chuki wajichanganyisha. Mafikiri ya wa punch. Mskabi za wa punch. Mafikiri za the punch. Maisha ya wa punch. Nagomba za wa punch. Mashinde wa kemehe. Chichani na wa sembala. Maisha kwa muhacharu huwezi kushukia. Na Mungu niko naye huzwe hata kumbamba. Onase, onipe, sikulia kwako, silali kwako. Maisha kwangu naisha chari kumbiso. Big up mza Simba, ulifanya kwa NFL. Niko himu mtoto kidume kwa juli yako. Big up mza Simba, ulifanya kidume. Ulifanya maisha mzuri kwa The Blues kwa niko hapa. Big up, I say big up. Mza Simba, ulifanya nipo hapa. Some love, sometimes I lose my mind. Sometimes I'm not too sick. My name not just here. When I say my cocky pop up, blah. When I'm going to talk short of blah. Si fatani maisha yako, fatana maisha yako. Achana maisha yangu, wasubiri Mungu. Wafunga zama finyo, bad luck, damn. Up. Jesus Christ, sometimes I love you, Jesus Christ. You came here with the love, so it's perfect love. I give you my life, I give you my soul. I give you everything, to me, I give everything. Pump, blue sky, now me love everyone, Jesus Christ. I love you so much, you give me love. It's the free love. I want to thank Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Watajiri mama skinny, utazikwa chini, utembele gari gani, utazikwa chini. Hebu kumbuko lipo choka, no kumbuko na pokwenda tuzama mbele, meja makubu, meja tari. Kifu kina songo na pojona kwa mgumu. Unafikiri wewe una kile nyingi sasa. Fikiri ulipo choka wepo mafu wa kile wa. Shut up na jona wana. Yo boy. Oh yeah, Jesus Christ. Wa wasame tu. Wasame. Awajua na kifanya. Sometime na lose manda. Sometime na jona tari. Sometime na nona kile. Mungu nakomba msamaha kwake atari. Mungu ajua anachofanya. Ata anasikira atakwenda kwenda mbele kwa na ishi. Oh Mungu usame. Give us Lord. Yo. Man. Pass for this one and hear this one.